uthando lusekhona mangabuye engizomthatha. Akuphelanga kuphela uthando lwakhe sekhona mangabuye engizomthatha.
Can't say con mangabuyang zomtata.